iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije mwese aho muri hose kandi mbahaye ikaze kuri radio yanyu muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri sanga rero nk'uko mubyumvise uyu munsi nk'uko bisanzwe ku wa gatandatu muri amasaha tubaha umwanya mugasangira ibitekerezo, inama, amakuru y'iwanyu aho mutuye. Abatari baduha telefone zanyu rero kuri Facebook muduhamagare kuri WhatsApp tubone telefone zanyu tuze kubahamagara tubahe ijambo. Nomero yacu ya WhatsApp nyibibutse ni 202-441-9931. Mukurikira Radio Ijwi rya Amerika kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Naho mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi short waves kuri metero 19 na metero 22. Mwadusanga kandi no ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com. Mbibutse kandi ko mushobora no kutugeraho mukoresheje adresse yacu ya email ni radioyacu@gmail.com. mukaduha ibitekerezo, mukabaza ibibazo ku byo mwifuza ko twabaganiriraho cyangwa se ku biganiro twabagejejeho mu bihe bitandukanye, cyane cyane nko mu kiganiro muri isanga tubagezaho kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Ubwo rero nize ko muri hafi ya radio yanyu, mukaba muri busangire ibitekerezo n'abakunzi ba radio Ijwi rya Amerika. Ku murongo wa telefone bambwiye ko Emmanuel yaduhamagaye. Emmanuel, uranyumva?
Ndakumva.
Urahagana he?
Ndereye mu majyepfo y'u Rwanda, Inyanza.
Yee, Inyanza mwiriwe mute?
Inyanza turaho tumeze neza.
Nuko, mufite akavura se, mufite akazuba, byifashe gute?
Inyanza imvura iragwa, igwa na n'ubu byari igihu cyayo, ubona yuko yenda kugwa. Twari tumaze iminsi tutayifite, ariko urabona ko n'abantu batangiye guhinga. Ubutaka bwahehereye muri make.
Ije mwayishakaga?
Twayishakaga cyane.
Andi makuru se waduha aho ngaho ni ayahe?
Makuru ni meza cyane, ni amakuru y'iterambere. Ariko nazimishaka kuvugana namwe, ariko biza amahirwe byakunze se yuko nabonye topic z'ibiganiro zisa nk'izahindutse.
Gute
twigeze gushaka gutera ku makomateri se cyangwa kuvuga ku kibazo cy'abaturanyi bacu b'Abarundi? Mu kiganiro muri isanga byagiye bitambuka mu minsi yashize. Twifuza yuko buriya mwazagisubizaho mugaha abantu urubuga rw'ibitekerezo, kugira ngo tugire inama inshuti zacu n'abaturanyi bacu ibibazo barimo, natwe dusa nk'aho twigeze kubinyuramo. Ntabwo twifuza rero ko tubona nk'igihugu cy'u Burundi kigenda kuriya. Twifuza yuko mwaduha nk'umurongo w'ibitekerezo. Murangimva?
Turakumva rwose.
Ngomitekerezo twaha inshuti zacu kugira ngo twubake igihugu cyabo kuko natwe ni n'icyacu tubona gitera imbere no mu Rwanda tuba turi amahoro.
Murongo urashaka ahantu mwajya mwandika ibitekerezo byanyu?
Nk'ibitekerezo byacu kuko hari nk'ukuntu wenda kuri tubisoma mukavuga muti musigama nomero yanyu tuze kubahamagara, tuba tuzi yuko ari radiyo itezwe amatwi n'abanyagihugu benshi, tuba tuzi yuko ari Abarundi ari Abanyarwanda iyi radiyo tuba tuyihuriyeho twese. Kandi mu rwego rwa politike Uburundi bufite hari icyo nk'abanyarwanda se cyangwa nk'abazi amateka y'ibihugu byombi dushobora kuba twabafasha. Niyo mpamvu twifuza yuko igihe ikiganiro kigezemo yaba ari ku mbuga nkoranyambaga ndetse no kuri telefone twajya duhabwa uwo murongo mugafungura imirongo tukavugisha abaturanyi bacu tukabaha impanuro kuko inzira barimo hari iyo twanyuzemo hari n'aho twayirenze turi no mu rwego rw'iterambere rirenze.
Uko ubibona wowe urumva byagenda, ntabwo kubaha ijambo muri isanga bihagije cyangwa urashaka ko umuntu yajya ahuza umurundi n'umunyarwanda?
Yes, ibyo bishobora kuba byagira indi nzira nziza. Hari nk'ukuntu muri studio muba mufite nk'umutumirwa, uwo mutumirwa wenda akaba ari umurundi kuko niwe ibibazo byibanze. Iyo rero uwo murundi hari abo mwigeze kuba mwatumira bo muri guverinoma y'u Burundi, abo bantu baramutse bumvise icyo abaturage batekereza akaba ari muri studio tukavugana n'abandi bashaka kugira icyo bamubaza, cyangwa se n'umurundi wahamagara tukaba twavugana cyaba ari ikintu cyiza.
Ariko rero ntabwo ndimo gusobanukirwa neza ko muri isanga tubaha umwanya n'ubundi mukabaza umutumirwa cyangwa se mukabatanga ibitekerezo. Nabanje kwibaza niba washakaga umwanya ahantu tuvuge mwakwandika mukajya mutanga ibitekerezo, ariko n'ubundi kuri buri nkuru twanditse dushyize ahantu tukaba twayanditse turabasaba ngo mutange ibitekerezo no kuri Facebook kandi.
Tujya tubibona cyane cyane dukunze kubona amaposti yanyu kuri Facebook. Ni byiza cyane kuba muduhama insanganyamatsiko mugiye kuganiraho, ndetse bigaragara ko muba mwaduhaye ikaze. Ariko nk'uriya muntu muba mubisomera gutyo gusa mba numva bitari ntabwo bihagije kuri level yo kugira ngo yumve ko tubabajwe n'ikibazo cyabo.
Icyo na saba cyangwa se ndibashije no kwisegura mu makanya nuko hari igihe muduha amatelefone twazihamagara ntizicemo cyangwa se zacamo zigacika cyangwa ntitubashe kubageraho mwese kubera ko mwatwandikiye muri benshi, ariko turagerageza.
Icyo cyo nta kibazo cyane, tubaye tubashimiye kandi ko muduhaye umwanya wo kuvugana mukumva ibitekerezo byacu. Kandi tubashimiye na gahunda mufite, ni gahunda nziza, gahunda ituma tumenya amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari byacu nk'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Kandi tubashimiye, tuzi neza yuko icyerekezo murimo cyo kuganira n'abanyapolitike batandukanye aho mu Burundi kizafata ikintu kizima cyo kugira ngo ibyo tuze rusange twifuza East Africa
igezweho. N'ubundi ngo inama ibiganiro nyine bituma umuntu yunguka inama, ubwo buhoro buhoro buriya bizajya abazajya bumva n'ibyo mutekereza, ibyifuzo, ibitekerezo, ibibazo abantu bafite, hanyuma bagende babishakira ibisubizo. Mbere y'uko nkurekura ariko tubwire gatoya, wari wavuze ngo iterambere aho ngaho Nyanza mufite ni nagaki watubwira mwaba mufite kakarusho aho ngaho iwanyu Nyanza?
Iterambere dukurikije aho isi igeze cyangwa se igihugu kigeze, iwacu ahangaha turagerageza kubyaza umusaruro ama imboga nkoranyambaga. Alo?
Yego, turakumva.
Turagerageza kubyaza umusaruro ubuhanga twaba dufite kugira ngo tekinoloji itere imbere, igihugu gitere imbere, haba mu rwego rw'ubuhinzi nk'uko nigeze kubikubwira. Alo?
Ye, turakumva rwose. Urakoze. Urakoze cyane. Reka ubwo turebe ko twahana umwanya n'abandi. Urakoze kuba umukozi w'Ijwi rya Amerika. Reka twakire na ukomeze ugire ibihe byiza. Twakire Rubi Michel, uraho?
Komera komera, Eugenie, uraho neza?
Yego. Noneho nguhaye umwanya rero. Ubushize bigeze kumbwira ngo nguhaye akanya gato cyane.
Eugenie, hano mu karere ka Kamonyi, mu ntara y'Amajyepfo. Hano mu Kamonyi rwose, aho nicaye hano ibintu biraryoshye.
Nibyo. Hari bikize.
Bisa rwose, tumaze iminsi twarabuze imvura. Ariko uyu ni umunsi wa gatatu imvura igwa. Impamvu mubwira nti biraryoshye rero, nuko ubundi imvura ziragwa ukasanga hajemo ibintu by'impanuka zisha abantu, zishenya amazu, zigize gute. Ariko iyi mvura yari yaracanye. Ariko rwose yaraguye, nta hantu nari numva bavuga yakoze ibintu bitari byiza. Iragwa neza cyane, nta muyaga, mwene ka kavura mbega kenshi gasesera mu butaka kakaramira imyaka.
Hari Emmanuel nawe wari ukubanjirije, yaramaze kutubwira ko nawe ari mu Majyepfo, yatubwiraga ko kavura kaguye kandi ko bimeze neza.
Nibyo rwose ibintu byaryoshye. N'ubu ngubu ndetse mu kanya numvaga i Kigali abantu bari kuri stade mu mupira bavuga ko ikirere kiremereye. Ikirere cy'i Kigali cyaremereye rero, natwe bigombe bitugereho byanga bikunze. Ubwo imvura iramutse iguye yakongera. Gusa ikibazo tugira, igwa yisukiranye gutyo igwa buri munsi, ntago izi kwirongereza, hanyuma ikaba yahagaraye imyaka ikaba yumye, ugasanga ibibazo biyongera biravutse.
Ashobora kuba harimo na bya bibazo by'ihindagurika ry'ibihe.
Niko bimeze. Hanyuma hari akandi kantu gato yangira ngo mvuge. Ejo nagize kuri Centre de Sante ya hano i Nyamiyaga muri kano karere. Ariko Eugenie, narishimye cyane kabisa, nabonye abaganga bahari. Ye baba we, mbega abaganga baritanga. Ugasanga barakora hepfo, barakora haruguru, bari mu barwayi, barafata abarwayi neza, bari mu basaza, bari mu ndembe. Reka mbabwire, ni ibintu mbega navuga se ngo ni igitangaza, ni ibintu byiza 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 cyane.
Nuko nuko reka tubibashimire rwose.
Umuganga witwa Chantal, niba nyumva vurima, abishimirwe siwe wenyine n'abandi bose vurima. Iyo Centre de Sante ndetse uko ngiye nabonye ikwiye kuba ntangarugero, n'abandi bose bazaze babarebereho.
Nibyo. N'ubwa mbere wari ugiyeyo?
Ntabwo nkumva neza Eugenie.
Ndavuze nti n'ubwa mbere wari ugiyeyo?
Nagiyeyo ngiye kwivuza. N'ubwa kabiri. N'ubwa gatatu. Ariko buri gihe uko ngezeyo ndayibona gusa, nuko ubu nibwo byasesekeye ku munwa uyu munsi.
Yewe.
Nkubwira ikintu rero mutari muzi. Uzi uko utunguka imbere ya muganga warembye, yakubwira neza
ugahita ukagenda
uyumva. Utari warya n'imiti.
Ubundi niko byagombye kugenda.
Utari warya n'imiti.
Niko byagombye kugenda ubusanzwe.
Igitangazo gikomeye cyane.
Yewe. Ndumva nabo gushimwa.
Niko byagombye kugenda, n'abatari gukora vurema babikora batyo. Tubagera imbere twarembye, badufata neza, indwara tukayisigaho ngaho.
Nuko rwose.
Eugenie, urakoze cyane, nawe ukaba nagira ngo mvuge. Murakoze cyane, mukomeze mugire, mwebwe mugire igitondo cyiza, amanywa meza.
Urakoze cyane, namwe mugire umugoroba mwiza. Ubwo abo bantu bo ku Kamonyi rero kuri Centre de Sante ya Nyamiyaga rwose turabasuhuje, kandi turanabashimira kuba bakora neza.
Nyamiyaga.
Turabashimiye cyane kuba bakora akazi kabo neza, cyane cyane Chantal nk'uko bitubwiye.
Urakoze cyane.
Uzaba dusuhurize.
Yego.
Urakoze. Twakire na Innocent. Innocent?
Ndabumva.
Mwiriwe neza?
Yego, mwiriwe twashima.
Ngiye urahagana hehe?
Ndagana igisekera cya Bujumbura mu Kanyosha.
Bujumbura se mwifashe mute uyu munsi?
eko twifashe neza n'akavura kazi bize karagwa bashubuneho kazi bita n'akazi bano katangura kwaka.
Hanyuma ni iki wadusangiza se cyabayeho ngaho Bujumbura cyangwa se wabonye nko muri iki cyumweru?
Ego icyo nabonye nko muri iki cyumweru cyose ni uko nagira ngaruke kuri rya nama yabere yarusha ya muhuza yari kakoresha abantu kuri kuko akavuga n'umwe na leta navuga yuko yarangiye neza ku ruhande rwabo mugabo navuga yuko none ko bagize inama leta itarimwo hoho bizogenda gute leta ko yari yavuze yuko ngo bungurize mu kundi kwezi umuhuza akacyaho ibyavuye muri iyo nama hoho bizaba bifitiye akamaro Uburundi nawe ko bari bavuze yuko bakunguriza ukwezi abwo mukapa azihava yemera kongera kubahuza ko yavuze ngo nibyo biganiro bya nyuma rero icyo mbona naho bagize inama icyo bafungitse cyose leta itarimo cyangwa itatumira intumwa ngo ice kongerwa cyangwa iterere icyiyongere nimbere y'uko ibyo bafungitse cyose kikaba intagoza kuko leta itarimo itabonetse n'umuntu ije ko leta icyapa cyemera izofata.
Urakoze cyane rwose kutugezaho impungenge zawe no kugeza ku bakunzi b'ijwi rya Amerika. Ubwo na guverinoma irabyumvise ko mufite impungenge ko bitaragize uruhare muri biriya biganiro, ubwo twizere ko mu by'ubutaha bizashoboka. Naho umuhuza we ndumva nk'uko wabivugaga yarasezeye, yavuze ngo ko bazashaka undi muhuza, bivuze ko hashobora kuzongera ku bindi biganiro.
Iyo ibujumbura biragora kumva amakuru n'ibiganiro byayo ngaho ama meza kukurira iradiyo cyari cyangwa ibiganiro birikorera
yewe naba nkubeshya nkubwiye ngo bizafungurwa igihe iki n'iki turategereje natwe
ariko
ubwo muzahita mubimenya. Urakoze cyane nawe Inosa. Twakire na Remo.
Yeseni yego ndamwaramutse.
Wiriwe neza, urahagana hehe?
Ndi Kigali mu Rwanda ku Gisozi.
Ku Gisozi mumeze neza se?
Turakomeye, ndabona n'imvura yaguhiriwe.
N'abandi babivuze mu kanya ngo yaguye, ariko Louis Michel we umaze kuduhamagara afite impungenge ko ishobora kongera igahagarara imyaka igapfa. Ngo kuko igwa ikaza yikurikiye iminsi ikurikiranyije ubundi ikangira igahagarara.
Nicyo kibazo ahubwo ubwo nanjye wenda muzatumira bano bantu biteganyagihe nabo mube mwabatubariza nk'abantu barahinga ako guhinga bagahinga babwira ngo imvura ngiye kugwa nubwo ikigari bavuga ngo ntibahinga ariko barahinga sibyo barahinga ugasanga umuntu ahinga ipago nta kibazo ahinga mboga utwo dushyimbo nta kibazo ariko ugasanga nkuko ngo niba ahinze abuze imvura kandi baba iteganya igihe rwo bamubwiye ngo hagiye kugwa imvura igereranyije. Urumva nicyo cya kibazo nyine mwaba niba ibyuma byabo bidakora neza ni mwazaba dutumira aho mukaba mwabatubariza impamvu batatubwira amakuru ari kugihe. Undi muntu nabwira ni uwo muvandimwe wo mu Burundi.
Yego.
Umaze kuva. Hari ibintu nibaza ngiye ni ryari numva ngo 1994 byabaye n'ibindi byose ese ni ryari bino bihugu byacu bizabona amahoro bitagiye arusha? Ni cyo kintu arusha twakurayo kurusha twe kwicara nk'abavandimwe? Ni cyo kintu ngena ngo namwunganireho cyangwa mubwire tutagiye arusha? Ujyayo hari ukujya muri hoteli nta muryango ufiteyo, bano bantu bajya muri iriya mishyikirano ajyayo arakodesha hoteli, ararya, aratega imodoka, aragura ibindi bintu atari yapanze. Ni experience muri ekonomi ariko byanga byakunda hari ibintu atakaje. Hari ibintu byinshi atakaje. Ikindi kintu nagira ngo wenda mvuge Michel bigeze kuba kubwira Kabirindi bazatumire umudogiteri w'indwara zo mu mutwe cyangwa ufite ubumenyi ku gice cy'umutwe. Hari indwara bavuzeho ugasanga nk'umuntu nge hari umuntu twakoranye ugasanga nk'umuntu ari ahantu hari moteri ihinda
ino zino mashini zisya nk'ibigori amasaka akaryama aho ngaho akavuga ngo nta rusaku ngo arimo kumva akandirya naryama agasinzira ku buryo ushobora kurangiza akazi atigeze anayumva akavuga ngo nta kintu igeze yumva
bivuze ko ni mu matwi sugo
bishoboka
ni mu matwi atumva
oya kutumva we akaryama gusinzira ni nk'indwara y'ibitotsi
akaryama indwara y'ibitotsi
akaryama nyine agasinzira ari nk'indwara y'ibitotsi ikamufata nyine ikamufata ubwo ngubwo ikindi kintu navuga wenda muzadutumire umu bano bantu bashinzwe ruswa mu Rwanda hari ibintu bavuga
kuyirwanya
uravuga ngo ruswa ngo yaracitse ariko ngo muri Afrika mu Rwanda yaracitse ariko hari ibyo ntemeza
ibiki
nuko icyo ntemera ahubwo ruswa irahari dushyire kuri pourcentage tuvuge nigeze gukorera muri Uganda kugira ngo hari akantu nari ngiye gusohora muri Uganda umupolisi waho umutwaro ubwo ndumva
amafaranga
bibiri magana atanu cyangwa bitatu gutyo akareka nkigendera ariko ngeze mu Rwanda umupolisi wenda tuvuge kugira ngo andekure we ntacyo namuhaye ahubwo ugeze mu Rwanda we noneho kugira ngo wenda akurekure ukuvuga ko ushobora kumuhereza ibihumbi icumi akavuga ati niba namfata bamfate hari icyo nariye gifatika niba ugiye gutanga ruswa ugatanga amafaranga menshi ariko bano bahanze bo batanga makeya ni igihumbi cyo kwinywera inzoga akigendera urumva dushyize kuri pourcentage urumva mu Rwanda ahubwo niho hari ruswa nyinshi kurusha mu bindi bihugu niba umuntu ashobora kuguha akazi ukamuha ibihumbi magana atanu cyangwa ukamuha ibihumbi ijana undi hanze ukamuha ibihumbi mirongo itatu akaguha akazi urumva ku bya bintu bitanga nubwo mu Rwanda ariho hari ruswa nyinshi mwazaba dutumira nda tukababaza ibyo bibazo
ubwo tuzabashaka ariko ibyo byose ruswa ni ruswa yaba ari ifaranga rimwe yaba ari ayo ngayo ibihumbi byose ni yose ni amafaranga kandi ni ruswa cyangwa se ni ruswa yabitanzwe mu bundi buryo yaba ari ruswa ye ariko ndabyumva ariko ndibwira ko abo bashinzwe kurwanya ruswa ntibazamenya ko ihari ntawe abatungiye agatoki kubera ko nawe ujya gutanga ruswa ngo ajye kumugaragara namwe rero ubwo icyo natekereza nuko mwajya mubafasha
ese ni reka nkubwire hari nk'ikigereranyo cyasohotse muri kino cy'umweru kino kirangiye bavuga uturere twagaragayemo abakozi badafite impamyabumenyi ese umukozi yagiye gute mu kazi badafite impamyabumenyi hari abandi bazifite isaho ngaho ntibaye tufatiraho ngaho
yagiye mu kazi ajya kugakora nta mpamyabumenyi
akora mu karere ese yagiye ntiwahita uheraho ngaho
uribwira ko hari uko yabigenje
ni ukuvuga ko hari uko yabigenje n'uturere tumenya umunani ntitunumvise ko bavuze ni umunani cyangwa turindwi ntabwo nibuka neza ariko ntibaze uturere umunani
harimo abantu badafite impamyabumenyi
noneho hano hanze hari abashomeri bafite izo mpamyabumenyi ni ukuvuga ngo byanga byakunda hari uko babigenje hari izo ruswa hari ruswa batanze
byashoboka ntawamenya buriya bazabimenya bakoze iperereza cyangwa se amatohoza nk'uko babivuga mu Kirundi naho ubundi ibyo bibazo bya ruswa ubwo ni ukugira ni ukujya mubibonye aho biri mwagerageza kutungira agatoki ababishinzwe kugira ngo babashe kurushaho kuyirwanya naho kuyirwanya byo barabihagurukiye ariko bakamenya aho bashyira ingufu hari uwatwandikiye witwa ni Habimana Fabrice nawe yavugaga we yatwandikiye atubwira ko yabonanye n'umuyobozi wa Transparency Rwanda ubwo sinzi niba habyari bijyanye n'ikibazo cya ruswa cyangwa ibindi ubwo nawe araza kutubwira ndagushimiye cyane
nta kibazo arababwire
kandi urakoze cyane
yego namwe murakoze
ndonokesha mu kugira umugoroba mwiza Cedric
Wina kumba.
Mwiri wenezu rakomee.
Nengu rakomee nda aho. Na ame umeze kutu kizizi ya Amerika.
Ye turahurugu ose turashimimana. Vite nilu uwe urahagana hii.
Jewe ndi Kampala Uganda.
Mhm.
Ego. Ama. Na ini puje hujiricho mbuze kumakuru yaranze. Mwabi yaranze yindu surangije.
Mhm.
Ngahela kuchambere. Kwa viganiro byari ko birahuza abanyepolitike mu gihugu cy'u Tanzania.
Yego.
Naho hariho uruhande rumwe rutitabye anabwo uruhande rwa leta. N'izindi mpande zitabye. Yewe hanini nagomba kumera nk'abasabizo mpande zose. Uko narumvise ko hari uruhande rwabuze yuko ngo rushobora kuzofata ibiganisho. Ugira ngo bagondoze leta y'u Burundi. Yengabwa ni iyo nzira ntiyoba ari nzira nziza kuko turazaho intambara yatugejeje byatwononeye muri kahise nkabwa yuko ata muntu yo kwishyira mu mutwe yuko intambara oyisubiramo kuko nashyiza k'intambara nongera nka ya kurundi ruhande narumvise ko hari n'urundi ruhande rwabuze yuko wasabye yuko leta y'u Burundi boyifatira ibihano navuga yuko ibihano buriya naho bayifatira leta uguma hagwa ni wa munyagihugu muto ego kuko uriya mutegetsi uriya ministre cyanke uriya mudepite cyanke uriya wundi mukozi wa leta akomakomeye wewe izazoguma ronka cyangwa umushahara bizoguma ari bya bindi ariko umunyagihugu wende bazohatikirira yere nagomba gutera kamo abanyepolitike bose izumpande zose ko ari zibiri bo kwicara hamwe hama bakaraba bagategura aya matora tugiye kujyamo ibihumbi ya 2020
yego
hama ikindi kintu nagomba kuvuga cya nyuma cyerekeranye n'ukuntu numvise ko hariho abavugizi bamwe bamwe ba leta batagomba kuza baratanga amakuru kubamenyesha amakuru ego nkavuga niyo oye niyo bari ingendo nziza yo muri demokarasi kuko nicyo basanzwe bagejwe nicyo bahemberwa babwirizwa ahubwo kuguma batanga amakuru naho abanyamakuru bataba bagiye kuyababaza kuko niwo murimo wabo
urifuza ko abanyamakuru babona amakuru bagakora bakabasha no gukora akazi kabo ariko kandi bakamenyesha n'abaturage n'abandi bose baba bakurikiye amakuru bavugwa hirya no hino cyangwa se aho ibintu bigeze
yego cyane cyane birakenewe cyane kuko urabona no mu gihugu cy'u Burundi hari hasigaye havuga amaradiyo atari makenya amaradiyo makenya cyo gituma rero badatanze izo nkuru nta kuntu umunyagihugu azomenyaho igihugu kigeze cyari icyo nagomba kuvuga murakoze
rwose ndagushimiye cyane ndumva impungenge zawe kuri ibyo biganiro zihuje n'andi mukunzi w'ijuru rya Amerika n'abaduhamagaye mu kanya ko rero we murasa nk'aho muhuriza hamwe ko abantu bagombye kwicara hamwe kandi bagahurira no mu gihugu ahari imbere ko hari bavugaga ati bajya hanze bakagomba kuri hari hoteli y'amafaranga y'ingendo n'ibindi byose
yego nico nico kabisa turabihurije ko
birashoboka abantu bashobora kwicara n'abakaganira urakoze cyane
Cedric murakoze cyane akazi keza
ye namwe mukomeze kugira umugoroba mwiza reka turuka ho gatoya hanyuma tuze gukomeza ikiganiro mu kanya Love is a feeling onje rubyumve it's a feeling very deep oh yeah every day we sing talk dance in the name of love well do we do real are we real they can't fit to cover live a proof now If it is real Nyeri kandebe Garagaza kumunda Ex
execute what you say. Bivane mu magambo bishire mu bikorwa. Niba kokunkunda. I love you. You love me, you got to show me. Talk, say,
say.
No, no, no.
Oh, yeah.
I love you isn't I love you. You love me, you got to show me. Do,
show.
Yeah, yeah, yeah. Gotta gaza kumunda. Execute what you say. Bivane mu magambo bishire mu bikorwa niba kokunkunda.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muratumvira muri studio ya karindwi. Ni ikiganiro muri Isanga aho duha umwanya abanywanyi abakunzi b'Ijwi rya Amerika bagasangira inama n'ibitekerezo n'amakuru iwabo aho baherereye. Twakire ku murongo wa telefone Dieudonné. Dieudonné uranyumva? Ye, uratwumva uri hehe?
Ndamuma ndi Karusi.
Ye, Karusi mwiriwe mute?
Karusi n'amahoro nyine ndakavura kameze neza.
Nuko nuko. Ye, icyo wifuza gusangira n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika?
Amakunda ni sise. Dore ko nyine dukumbuye Ijwi rya Amerika ibiganiro byaryo kuko ubu tubatora bigoranye.
Ubu murimo kutwumva se?
Ye, turimo twumva ariko tutacye ku telefone nyine tukiranye. Mire tubatora. Ariko twasaba sinzi ko mutadutegurira ibijyanye ku bijyanye na diyabete muretegurira twa twari dufite ibibazo twabaza byinshi bishobotse muduhinga w'indwara.
W'indwara ya diyabete?
Yego.
Twigeze kuyivugaho nk'inshuro zirenze ebyiri ariko ubwo mugifite ibibazo dushobora kongera guhamagara muganga akababwira.
Ego sindi ko moda itize ariko tudo tudo ko kuva ijya Amerika tuba tabize
turabitegereje natwe twizeye ko bizashoboka ariko ntabwo umuntu yakubwira ngo ni ryari.
Ego
cyane. Urashaka iyi ndwara ya diabete ufite ibibazo wifuza kubaza muganga, urifuza ko twayibagezaho vuba hangaha cyangwa dushobora gufata akanya tukamaze tukavuga kuzindi? Hari benshi bari baduhaye. Ibindi biganiro ntabwo wabikurikiye? None se ubu twamenya gute ko wazabasha kudukurikira icyo gihe?
Ubu ku telefone turatora.
Ubu nta kibazo ufite, uratwumva kuri telefone buri gihe?
Yego cyane, rwose ndabakurikirana.
Yee, okay. Sa ubwo tuza gutumirira muganga. Ndibwira ko ibibazo ufite n'abandi bafite. Yee. Okay. Sawa.
Ndutuje abanyamakuru b'Ijwi rya Amerika turabakunda cyane.
Yee, natwe turabakunda rwose, mukomere.
Yego cyane.
Yee. Twakire na Théogène. Théogène.
Karamen.
Mwiriwe neza?
Mwiriwe.
Yego, urahagana he?
Ndi Kigali.
Kigali ngo haguye akavura, niko abakubanjirije batubwiye.
akavura kaguye kamaze iminsi kaboneka karimo kagwa ariko karagwa mu rugero
nuka
rimwe nibwo kaguye ubona kare ikabije ariko yagiye kuba kugwa ku rugero rugaragara rushimishije rudahungabanya ibintu cyane.
Nibyo umuntu yakwifuza ko byahora bimeze gutyo.
Amakuru
se ushaka kudusangiza aho ngaho?
Buriya hari umuvandimwe uvuyeho ari i Burundi yavuze ku kintu nanjye narindiho nshaka kuvuga, ikintu kijyanye n'itegeko ryo gutanga amakuru. Mu by'ukuri ntabwo ndi umujournaliste, ariko iyo numva umunyamakuru bamuburagiza batamuha uburenganzira bwo gukora akazi ke uko yabiteguye, mba numva nanjye bimbabaje. Mba numva bimbabaje kuko buriya ngira ngo buri muntu mu kazi cye aba yumva yifuza ko bamufasha kugira ngo agakore nk'uko agomba kugakora. Ubwo rero nk'abanyamakuru, iyo umunyamakuru ahamagaye umuyobozi runaka hari ibyo amubaza bijyanye n'ibyo akora, ntamuhe uburyo bwo kugira ngo babone amakuru, ntabwo biba ari byo. Ntibiba ari byo, kandi burya bituma habaho n'umutima utari mwiza hagati y'impande ebyiri. Ubwo umunyamakuru niba yaraguhamaga agira ngo baragusabe amakuru ajyanye n'akazi ukora, akababona ntushatse kuyamuha,
ese ubundi kuki utayamuha nyine?
Ahita abona ko akazi ke utamufashije kugakora nk'uko yagombaga kugakora.
Nkunganiye rero, nta nubwo no gufasha uwo munyamakuru gusa, kuko uwo munyamakuru hari n'igihe ntayo makuru ntabwo ari we uba yakeneye. Arimo arakora akazi ke, ntabwo ayo makuru ari we yakeneye, ahubwo hari umuntu, hari ikibazo kihari gikeneye gusobanurwa, umuntu akeneye kubona ibisubizo ku bintu ibi n'ibi, kandi hari umuntu ufite ayo makuru, niwe ugomba kuyatanga. Umunyamakuru rero akamwegera, akaba ari hagati y'umuntu ufite ukeneye kumenya amakuru n'ugomba kuyatanga.
Buriya rero hano mu Rwanda uko bimeze, ngira ngo abanyamakuru hano mu Rwanda ntabwo twebwe ntabwo turi kuri iyo revo yo kwimana amakuru, kuko umunyamakuru hano ngira ngo ari ishyaka izana agahabwa amakuru uko bigomba. Abayobozi hano ngira ngo bamaze kumenya akamaro k'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu. Nta munyamakuru wahamagara umuyobozi runaka agira ibyo amubaza ngo usange aramureba nabi cyangwa ntashaka gusanga amusuzugwe, ntabwo hano bihaba.
Ubwo ni byiza kuko si umutegetsi ariko cyangwa umuyobozi gusa utanga amakuru, burya n'umuturage atanga amakuru.
Hariho rero noneho ubuvuzi bukanduki butako, hari abaturage usanga rimwe na rimwe batinya kuvugana n'itangazamakuru. Kuko hari igihe wenda umuturage gutanga amakuru ugasanga abayobozi baramubwira ibintu bivuze babivuze bitumwe nande babitegetswe nande, ugasanga noneho abaturage baravuga bati ko cyagiye barebye nabi kanaka nanjye ngize amakuru ntanga nanjye niko byagenda.
Ariko ubwo baba bivuga ko hari icyo uwo muyobozi nawe yashakaga guhisha.
Juste nicyo kigaragaza ko umuyobozi adashaka kuvugana n'itangazamakuru, adashaka kugaragaza.
Kuko umuturage we niba avuze amakuru aba avuze ibyo abona n'ibyo abamo.
Avuze ibyo abona, ibyo abamo. Urumva ko rero njye kubwo urwanjye ruhagije, mba numva abanyamakuru bakagombye koroherezwa kugira ngo babashe gukora akazi kabo nk'uko bagomba kugakora.
Nuko urakoze cyane, ndumva uratubwirira abagomba gutanga amakuru nyine ubwo. Twizere ko ubwo babyumvise ko nawe ubishyigikiye ko amakuru aboneka. Urakoze cyane. Twakire na Emi. Emi. Urahagana Emi. Wiriwe neza?
Niwe neza.
Yego. Uri hehese?
Ni Nsengayire Emi, nk'uko bivuze ni Kigali ahitwa Igikondo.
Ngo mwabonye imvura?
Imvura yo ni ibisanzwe mu Rwanda, ndibaza nta hantu itageze uretse ko hayenda harahigwa bitandukanye, harahigwa neza, harahigwa ari nyinshi, ariko iri kugwa.
Ebwe
rero usibye ko mu minsi yashize yenda aribwo yari yaguye cyane, bisa nk'aho igira ibyo yangiza bike, ariko ubu iri kugwa neza nta kibazo.
Icyo wifuza gusangira n'abakunzi b'ijwi rya Amerika? Nicyo wifuza gusangira n'abakunzi b'ijwi rya Amerika ngo wakomeje kugira gute?
Nakomeje kubatega amatwi rero n'ubundi muri radiyo nkunda kumva cyane.
Nuko
ariko hari ikibazo nakunze kuyangira kera mu myaka nk'ibiri ishize yagerageje kukivugaho hari ubwo umwe muri kwizihiza isabukuru niba ari imyaka 20 niba ntibeshye
yiki
hari isabukuru mwigeze kwizihiza niba ari imyaka 20 nuko mutugezaho ibiganiro mu kirundi n'ikinyarwanda muri isaha tugiye hari ikibazo n'ubundi nari nashyikirije Thomas Kamirindi musaba ko hari ibice byinshi ijwi rya radiyo nyine itumvikanamo nk'igice cy'uburengerazuba mu karere ka Rubavu yewe no muri Kongo ndumva Kivu y'epfo yose ntabwo wayumva kandi urebye ibyo bice nko muri Kongo aho ngaho muri Kivu y'epfo ni abanyarwanda benshi ni abanyarwanda bagerageza kuba bayumvishe byaba byiza cyane ngo muzakomeze nyine mu byige kubera ko ndumva hashize igihe kinini mbivuzeho ntayibaje se byagenze gute ko nta gikemuka
natwe twabigejeje ku badukuriye baragerageza barimo barashakisha igisubizo barashakisha aho babona iminara ntabwo byari byatungana ariko babirimo
muzagerageze rwose kuko mwigeze muri uburengerazuba nk'ahiru bavuka kambuka ukagera igoma muri make muri Kongo muri Kivu y'epfo nta radiyo yumvikanamo na gake
barimo kubisuzuma mu Rwanda ariko ni ibice by'amajyaruguru gusa cyangwa mu burengerazuba
ni ibice by'amajyaruguru no mu burengerazuba kenshi ntabwo yumvikana muri Kigali ho tugerageza kuyumva cyane Kigali yera no mu burasirazuba nta araho batayumva nubwo mwumva duhamagara benshi baba bahamagara gusa ariko batumva ibiganiro nubwo baba batavugisha ukuri ariko akenshi hari aba bahamagara bakavuga gusa ariko ibiganiro bakaba batabyumva akaba ari wa muntu uza akavuga ibyo yiboneye ariko atazi mubera vayo birajyayo
rero
muzagerageze mwongere uburyo bwo kuba twabumva mu Rwanda kuko radiyo nziza cyane kandi byaba byiza tugiye tubumva turi benshi
mujye mugerageza reka ngusabe muzajye munandika ababishoboye mujye munandika muvuge ko muri aha n'aha cyangwa se utwo duce mutuvuge aho mwumva batatwumva neza cyangwa se niba hari amasaha amwe bashobora kutwumva andi ntibatwumve mujye mwandika mubaze muti bigeze hehe icyo gihe natwe tuzajye tuhita tubigeza ku badukuriye babone ko mufite inyota
ngenda gerageza rwose kuko iyo aciye igihe ntabumva yenda mbanagiye mwutwo duce ndariho ndi gukorera ariko uko byagenda kose ndagerageza nkandika cyangwa nkahamagara bakagwa mu gihe cyo muri isanga twavugana nkagerageza kubivuga uko byagenda kose ndagerageza n'abandi bajye bagerageza kuko hari igihe umuntu apfa igihe mumuhamagaye atabumva ariko akavuga ntasobanure niba abumva cyangwa atabumva rero na wa muntu ubagora mukamubaza mbese ibiganiro byo mu cyumweru gishize warabyumvishe akavanga yego narabyumvise kandi mu by'ukuri ntanye ibyo yumvise
ni byiza ni ukuvugisha ukuri
bajye bagerageza bavugisha ukuri reka tukirege muzadukorera ubuvugizi ahubwo nari ikintu nashaka kugarukaho cy'amasosiyete cyangwa amakampani ari hano mu Rwanda usanga abakoresha bayo baba bafite abakozi bakoresha ariko ugasanga bafata nabi umukozi
gute
hari kampani imwe ntabwo ndaza kuyivuga izina
ntabwo ari ngombwa
hari kampani imwe ntabwo ari ngombwa umukozi wayo yari ari kunganiriza ari kuntakira yayikoreye imyaka 4 muri iyo myaka 4 hari ukuntu birukana umukozi nta nteguza cyangwa se ubwe akaba yavuga ati ndumva akazi karaniye nabonye kandi ntaze nsezeye kubwo impamvu runaka agahita asezera ariko mu masezerano baba basinye haba harimo ko na yenda hari aho basinya hari nk'isezerano rivuga ko nuramuka tukwirukanye nta nteguza hari ibyo ugombwa nk'uko nawe nugenda utabateguje hari ibyo bagomba kukubaza ariko hari amakampani ujya kumva ngo birukanye nk'umuntu ariko kugira ngo azabone bya bindagombwa yamperekeza imperekeza agombwa guhabwa akayibona ari uko yabanje gusiragizwa bitavugwa yabanje kujya kurega ku buryo y'amafaranga y'imperekeza n'ubundi ashirira mu kujya gutanga ibirego ku karere na hose bikarangira n'ubundi bitwibuze gahita rwose rero abantu bashinzwe abakozi cyangwa se abashinzwe kwita ku mikorere myiza y'abakozi n'ibiki byose ko bavugira abakozi akamenya ikibazo kiri muri ayo makampani bakamenya ikibazo cy'abakoresha badafata neza abakozi kuko hari igihe usanga kenshi na kenshi ibintu byose biba byarapfuye kubera ko baba badafite ababakurikirana
ni ikibazo cyumvikana
ibyo ngicyo icyo kibumvikana cyane rwose kirababaje kumva umuntu akora imyaka ine bakamwirukana nk'aho atigeze anakora yajya no kubaza imperekezo kumva arabwiye ngo bakamubwira ibintu bitumvikana ku buryo muri make imperekeza ye ibimeze nk'aho atigeze anabakorera
ni ikibazo ngo ni ukureba amategeko agenga abakozi nabo ngabo ni ukureba mu bigenga mu mategeko agenga abakozi ariko rero ni ukuvuza uti niyo yakurikiza ayo mategeko agenda akajya gushaka abamurenganura ariko nk'uko bivuga amafaranga agashirira mu ngendo mu manza n'ibiki byose
kubona abamurenganura bwo baraboneka ariko n'ubundi ari igihe urebe kuba imperekeza n'ibihumbi 500 urugero 500 n'indi kurega byashiduka nsigaranye nk'ijana nanavunitse ukahitamo kubyihorera ubwo rero ababishinzwe baba babyumva bazagerageze bajye bavugira abakozi nabo banyiri makampani bo bahagarariye amakampani n'amasosiyete bose nabo bakoresha nabo bamenye ko umukozi rwose aba akeneye nk'uko aba yarabakoreye bakabona umusaruro banamenye ko mu gihe yagiye nabo ibyo yaruhiye agomba kubihabwa ayo niyo makuru rero nari mbafitiye ubundi turi amahoro ndabona mu rwanda harimo haraba n'imipira shampiyona irakomeje ubwo ndabumva aperingi imaze gutsinda marine 2 ku busa cyari igice cya mbere dore ko ari nayo kipe izaduhagararira muri ya mikino yo muri CAF confederation cup ndumva amakipe yakinnye ino munsi 2 arimo niyo azaduhagararira nizaduhagararira muri CAF Confederation Cup indi zaduhagararira muri CAF Champions League zose kubw'amahirwe ziri kwitwara neza ziri gutsinda APR imaze gutsinda 2 mu gice cya mbere ku busa itsinze Marine Mukura nayo imaze gutsinda Kiyovu igice cya mbere kirangiye imaze kuyitsinda 1 urebye ni amakipe tubona azaduhagararira neza abafana bayo bakomeze kwishimira nyine intsinzi
ni ukuyashyigikira rwose urakoze cyane urakoze cyane
murakoze cyane Imana ikomeze zawe umugisha murakarama
nge namwe murakoze Laurent uratwumva Laurent
ndabumva
uratwumva urahagana hehe
ndi mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Kirehe niho ndi nyine mu nkambi y'Abarundi Mahama
Mahama mwiriwe mute
ya mama twere neza kabisa muri iminsi twarabuze akavura ariko kabonetse kamaze iminsi igera nk'ine kagwa
namwe abageze batwumvise n'abandi babo
aya akavura kabisa katugeze ahantu hose ubu abantu bari guhinga ibigori nta kibazo kabisa dufite ubu ntariri kereka ukana kugwana neza nabo ari nka bya bindi byo kagwa amazi agahenuka cyangwa abantu bagapfa cyangwa indwara zigatemba ubu nta kibazo kabisa turatuje ntariri akavura kaguye nta kibazo
ni byiza
ikindi kibazo mfite nacyo muri biya biganiro cyo muri kisumuro gishize muri isanga numvise ibiganiro bitageze neza
gute
none se ntago batumiye leta kugira ngo barebe imana ikibazo kimeze bagikemure neza ikadabwaiyo ko itarangiye nibyo ni kumandi kubyumva
nayo ngize ngo uravuga ibiganiro muri isanga ko bitagenze neza ngiye kubaza ibiganiro bihuza abarundi
yarusha ngo ronde ikintu sanasaba lokiganiro bimirije banyine bari bazongera bakagitegura yuko bagikora neza kabisa bakagikosora kuko nkatwe twa turi mu buhungiro mu Bugande hari munzi mu Kongo Tanzania hano mu Rwanda twa tubaye nabo twa tubayeho neza nyene munzi nyine bagirigiriki bayo nabi cyo twatwa kabisa nuko nkatwe impunzi bagerageza uburyo bwose bakaganira neza kabisa umuntu agasira mu gihugu cye
birumvikana
Eh
twizere ko bazageraho ngo bakicara hamwe hanyuma bakabasha kubona umuti w'ibyo batumvikanaho noneho namwe mukabasha gutaha
kindi nacyo nabasaba kuzijyana kwa twakunda kwiyumviza cyane kabisa kandi mukaduha umwanya tukaganira n'abantu tugatangana makuru
gute tukajya tubahamagara mu nkambi mukatubwira uko mubayeho
uko tubayeho numva byahindutse tukababwira nta kibazo ibintu byose bigenda neza neza kandi ikimakadisho n'ikiganiro tukadutasha kabisa umwanya urambuwe tugatasha neza tukisanzura kabisa
mugatashya uravuga mu gutashya muri dususuruke cyangwa gutashya mu kiganiro iwanyu mu ntara
mu gutashya mu kongera nk'amasanga muri amanya ko kwa gatanu nyine kiganiro cy'ikiganiro cha
iwanyu mu ntara
cyo kiganiro cyo mu ntara nyine ko mu rana mu duha kanya gato muri 530 ari bi ushakora ibinimero nakugereho
turana zamagara ntizice mu makenshi
ugasanga utahije kandi nawe ibinimero zawe zagiye ugoro na duhasaba kabisa yuko ba kongera nk'iminota bakagira nk'isaha kabisa umuntu anakisangamo kabisa kuko turabakunda cyane
urakoze cyane ubwo ubutumwa bwawe ndabutanga
nta kibazo mugire umunsi mwiza kabisa
namwe urakoze
sawa
twakire na Gracien urahagana he
Bujumbura
uri Bujumbura mumeze mute
oro
nuko icyo wifuza gusangira na bakunzi b'ijwi rya Amerika
njewe ni twese nagize uku kwezi kurangiye barangiye havugwa cyane n'ibiganiro by'abarundi narose akaryo ko guma nkurikirana ibiganiro byanyu yumviza neza hama nakomeje kugira akabazo rero kavuga ngo agiye gukurikira ikindi kiganiro cyarangiye sinzi ko ari umuganga mwashoboye gutumira cyangwa sinzi ko mushobora kumutumira
uravuga inde dutumira nde
umuhinga w'umupolitologe uravuga amahinga mu bya politiki ikibazo nakomeje kugira kumbe n'abarundi benshi bashobora kuba bagifite ngiye gukurikira
umuntu wadusesengurira akatubwira ikigomba gukurikiraho
ikigomba gukurikiraho na leta ntiyikaze ariko yitabye opozisiyo yonyine ari nakoze ngaho opozisiyo ngo yari kuganira na leta ngaho leta n'ibyo leta ibyo opozisiyo yagize hari ibyo bishobora kugira igihe leta baganiye atashoboye kuboneka yego hari ibyo bishobora kugira mbega hoho hagiye gukurikira iki ngiye kuvana mu minwe y'umuryango wa Afurika w'ubuseruko ibyo mwene wa Afurikene ibiri by'amiliyoni cyane ntihagiye gukurikira iki ni ikibazo nasisaye kwiyumvira ko cyane
natwe turakibaza ubwo umuntu azabona umutumirwa haramutse habonetse n'umuntu wo muri leta nawe yashobora kugira icyo abivugaho ari nka babiri bashobora kuzuzanya bakaduha umuco nk'uko mujya mubivuga
hama ikindi kibazo nacyo ni ukuntu abanyepolitiki bagiye kuganira umenga baganira ibijyanye na politiki gusa mugabo badahangana n'ibibazo biba bihanze bimeze abanyagihugu ibibazo bijyanye n'ubukene yego
ndibwira ko ibyo bibazo bijyanye n'ubukene cyangwa ibindi bibazo abantu babamo byaza nyuma bamaze kubasha kumvikana kugira ngo babone n'iyo politiki aho bayerekeza noneho batangire bige noneho uburyo bagomba gukemura ibibazo by'abaturage
ariko wamumenga si byo bashyira imbere cyane wamumenga hari ibindi bashyira imbere yego wamumenga hari ibindi biba bihagaritse umutima mugabo urabona ko umenga ibijyanye n'ibibazo biba bihanze abantu urabona ko umenga ntibahanze ntibababaje urabona ko umenga bagiye kuganira ukamenga si byo bashyira imbere mugabo nibaza nicyo kiba gikwiriye kujya imbere cyane bijyanye no gutera imbere mbega ni gute utera imbere ni gute abajene boronka akazi ni gute abantu bashonje boronka ibyo bakora nabaho nibaza ko bikomeye cyane bakwiye kuganira nibyo n'ibindi babiganira ko ibijyanye na politiki umutekano wuzuye imbere kuko bumva nta mutekano bumva
n'ibyubatse byasenyuka
yego ni ikintu kindi ko ari umuhinga maturongera yego ni agashoboye ikintu gikomeye cyane
tuzashakisha ibiganiro muri sanga se ko ari buri munsi ubwo munsi yabonekera twamubwira akadusobanurira reka ngushimire cyane rero kuri ibi bitekerezo byawe twakire na Gracien telefoni ye banza yacitse. Reka twakire Peter. Peter, uranyumva wowe?
Ego ndabumva.
Urahagana hehe?
Igitega.
Igitega mwiriwe mute?
Igitega ni sawa turashimira. Nimburira kwa ubuciko cyo atera ibigonye tumeze neza.
Ni byiza. Icyo wifuza gusangira n'inshuti za Radio Ijwi rya Amerika?
So nifuza nuko mugerageza ahubwo mukarabanye n'umusubira kugura imirongo ya FM byatu bumvise turabakumbuye ku mirongo ya FM.
Ubu urimo kutwumvira hehe? Kuri radio, kuri telefone?
Yego.
Byo biraborohera?
Ntibitworohera kabisa kubera usanga bidusaba amamega na usanga ukene ari hatari byiza mugasuba mukaganira mugasuba mukuguru.
Babirimo turategereje kugira ngo tuzumve ikizavamo.
Yego, nijoro mukoze.
Rwose ku ruhande rwacu twaragerageje ibishoboka byose, ubwo turategereza tuzumve igisubizo batanga.
Ego, natwe turabitegereje.
Urakoze rero, niba nta kindi wifuza kongeraho.
Murakoze nawe.
Muracyari kumwe na Radio Ijwi rya Amerika Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ni ikiganiro muri Isanga. Tempo has reached critical level.
Tell me about baby, I done in your jing. But my new baby come in my heart, devoted like I am a religion. A religion. When I hit the road, other babies want to come and stay, but I give them one touch and make them go. All the side things just be play, and they know my baby give me vim. Anything I do, she give me vim. At the time, God Almighty. Every day she sugar mighty, my baby. Midi be boom, boom, boom. Midi be boom. But I am in the new boom. Madam, scolum. Midi be boom, boom, boom. Boom, midi be boom. But I am in the new boom. Madam, scolum. She like it, how I like her. Slim thin, big bumper. She ride it like a biker. Moving, energizer. My baby give me vim. Anything I do, she give me vim. At the time, God Almighty. Every day she sugar mighty. My baby give me vim. Anything I do, she give me vim. At the time, God Almighty. Every day she sugar mighty. My baby.
Inshuti za Radio Ijwi rya Amerika, aha niho dusoreje ikiganiro muri Isanga cy'uyu munsi. Ndabashimiye cyane rero by'umwihariko abaduhamagaye, abaduhaye telefone zanyu kugira ngo tubahamagare natwe, noneho musangire ibitekerezo, inama n'abandi bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika. Mbashimire rero ku ruhare mwagize muri iki kiganiro, kandi nisegura kuba tutabashe guhamagara n'abo telefone zabo zacitse. Ubwo tuzakomeza nejo bundi ikiganiro ni muri Isanga turi kumwe. Nshimire rero n'abamfashije ku buhanga bw'ibyuma barimo engineer Tian Wang na Fatuma Karana Arimasi na Geoffrey Mutagoma. Ubwo rero mwese mukomeze mugire ibihe byiza, mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika. Mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, mugire amahoro y'Imana.
My baby give me vim. Anything I do, she give me vim. At the time, God Almighty. Every day she sugar mighty. My baby give me vim. Anything I do, she give me vim. At the time, God Almighty. Every day she sugar mighty. My baby. Midi be boom, boom, boom. Midi be boom. But I am in the new boom. Madam, scum. Me di ba bum 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 bum. Me di ba bum.
If I'm saying,
but I am in the new boom. Madam, scum.
On your. ma guess it, guess it, guess it. Remete se denchem, denchem, denchem. Unim se mekansem, ASEM, overdantem. Fiti anop.